jamɗe joni yewtere min tawi sappo e joyi studio kalango habaruji e fulfulde kono o ñalli e jaam hannde en kabaruji men en kaalan dow filla ko darto haala hoorejo gouvernement ko haali dow filla ko darto laamu maɓɓe duuɓi jeetati ni milliardji ujunaji ko watto sappo kawono koɓe kawran leydi ndi en nanano ɗum feccira feccira nonne subaka hannde o fuɗɗama himɓe no immine nokkuje dow laabi boli mawɗi ɗe gallude ñame kañum e ɓaggol nokkuje goɗɗe he ɗum ɗu konda en nanan himɓe laatiɓe e guinaɓeɓe e hoorejo gallure ñame dow fi on endan gam eɓe tewde fa moƴƴira gallure nde yewtere men pinna hande studio kala ngo haltina dow filla ko darto mbudiji ko yuppoyte ko laati ne wawi nawtorede yesso ɗum woni yewtere ndemi gaɗanto hannde Soumana Amadou janganta habaruji e fulfulde koɗe jahirtema no fando ko watto milliardji ujunaji sappo français fa ceede meɗen wuro noon ni ko gomnati leydi Niger wonɓe laamu hannde hawri duuɓi jeetati warde joni ɗum woni ko wurti e hunoko hoorejo gouvernement premier ministre o noon ni e wakkati o wanno yewtere ɗoenna gallu ñame gam batte haalde haala koɓe gaɗi ele duuɓi ɗi enda har kaalisi o wiide konnan ni ko ɗuuɗi e sembe majjum fuu yaha ena ar filla ko darto joɓɓol himɓe golloɓe sarusuji enquêtino seeɗa e haala makko ka
pendant les 8 ans il a été mobilisé
nder duuɓi jeetati yo waɗɗi milliardji ujunaji sappo jawdi ko leydi gollirta sigila ko nder ɓiɓɓe leydi watta farfilla ndenagu ko ceede mum ummata konana milliardji keme jeɗɗi far ndiyam milliardji hemre e capanɗe tati watta far yaadu yesso heɓe nder laddeji milliardji keme joyyi e capanɗe joyyi e ɗiɗi jande milliardji keme jeetati e capanɗe joyyi e nayyi watta far cellal milliard ruji keme tati e capanɗe joyyi e jeɗɗi farfilla ñebdiji ko yiite courantdu milliardji hemre e nayyi e capanɗe jeegom e go'o kan watta nder mum nder duuɓi jeetati ɗi fuu jobdiji ko waɗa ummata konana milliardji ujunere keme jeɗɗi e joyyi e millionji hemre e capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi
177 million
nonni fa hande himɓe hijjotoɓe hitande hikka ɓe leydi Niger no wawi windoyde koye mumen faya lewru mai dartondu ena nayyi muɗum ɗum wonno ko haala ɗum du kondan ƴewtina hijjotoɓe hitande hikka ko leydi Niger hokka himɓe ujunaji sappo e joyon e kemi yetto e capanɗe jeenayyi e go'o nder majjum wakkati mo kalte o himɓe hemre e capanɗe jeeɗɗe ɗiɗo kan tan woni ko winda tafo dey ɗum woni e hoore majjum yerno fa warde jon du kondani kaalo dow inde ko ho ka woni hono hawji filla hijjore kañum e yaadu umra mbiteɗo Saydou Mamman e Nasiru kañum woni kaalo dow inde mabɓe o haalani ɗum Alassane Kousi Mouhamadou no ɗum woni ɗum yara
Allah date d'aujourd'hui
ñangude ñalande nde taweɗe nder mu nde nimɓe yoɓe hijjore hemre e capanɗe joyo e jeetato ɓe mbindi dow ujunaji tato e keme jeetato e capanɗe nayo e tato ko hani hijjoade nder lanaji piroji bowiɗi yarude nimɓe ɗin farfilla lanaji piroji ɗi campaniji goɗɗi ɗin ɗo do hijjoytoɓe ujunere hemre e keme nayo e nayo ɓen nimɓe sappo e nayo tan mbinda ndenen mbiɗen godi nimɓe hemre e capanɗe jeɗɗo e ɗiɗo ko winda ɗum du hecci kegam ɓe puɗɗi wadde ɗum gam miɗen kani famrude dow mabɓe dow banque mabɓe kani wanjude ceede nder munom itande hikka ndene soni banque kan suɓa woodi du ɗo yaade nayyi lewru men wakkati kokkaɗo on hijjotoɓe leydi Niger fuu no mbindo an ko e mum
e guinol luumoɓe waɗɓe tendeje muɗum en dow boli e laabi mawɗi nder gallude ñeme kañum e takki nokkuje goɗɗe ko hana waɗede ɓe puɗɗama ɓe ummine subaka hande o enda umminugol ngol du konɗan wala no weli ɓe feƴi seeɗa saɓɓe mbiɓe kalanaka haala ɓe immintéɓe tamma hanken da woɓɓe mabɓe kam mbi nani ɗum jonka ko hennoon foni umminugol ngol ɗon no waɗa ɓe mbi du konɗan ɓe anda toɓe paɗoto e gueneji mabɓe enquêtino noon wullandu ɓe gaɗi wakkati mo imminol ngol wonno waɗa
nimɓe ɓe hanki nder jemma ɓe gari wiide min min dilla hande ooda ndeni neɗɗo no ummine nder nokku du no hani haalane to yarte ɓe gaɗay ɗum min ciryaki du woɓɓe gala ba ceede ko watta e golmu ngol min jiɗanana ɓe kokka min jeɗɗire e siryade fa min keɓa nokku tomin jaata gomnati no hani tefana nimɓe to gatta golloye muɗum conno layi ñebbe e lumako dabbaji to miɗen goni ɗon guina amma min ɓadi titte sengo hoggo ngo
noonni wontiri hooreɓe gallude ñameɓe hen dan kamɓe duɓe kolli hono fi gam batte moƴƴinde gallure nde heɓa jo en mobilaji kay hobe ko de wada muradu jume fu njaana jidir fulle gallurde enda ya wartaji ni dum wonno ko horjo gallurde nyemende enda bi tan Mukhtar Mahmoudou o haali o wi ben don e ginaabe sen yide hebato jotto halde e himbe mabbe.
Nous sommes organisés à
bin cigila ke lobin de galure nyamende gam hoitinande ya warta nimbe ya de loreji e porporoji e ko nandi am no kujeden do lumobe tawandere majje ko galure nyamende wala andagal do majjum ginanda ni min artam mojinde no kure boulevard tanimun den kambe labi mawdi futa wadi der wuro gon yaade no kuje godde nimbe tawabe der no kuje den fu kalanama no wodi ni nimbe itabe gam wakati funja umminaabe der nokkuje dem miden gatta dande e mabbe warde to galluri nyame mawde de heba be keba nokkuje mabbe ko woni e lawol denne deni min kebay njamaako e bato mangu garogu min ketta to goddi kasi
non pas cet evenement là
non non min andina on wakati e giro wadanno hono jo en benuji hojoobe njaarende kany e kor kadje kanka ciinin imata ko nokkurnde dum wadi fodu fodu anka en fa dum yala hey fa horejo gallurde en ka hore mun na ko ni jonka tewti hore mun dilli don enda fawar joni habaruji ko kettindo ni do enda ni no tawadu ala fi ko darto hono ndiya na mbi ndu ko na yite kuran ko wonno tadja wakati wore wakati ele wakati mo gonde o enda e dum heewa sanne kewal majjundu wadde na gallu nyame dum bonni nan himbe heewbe sen ko jar filla ko darto loktoroje ko e mundu no wodi sadorma no himbe ciottobe kulle kecchetu kambe do won ko haali en kettino ne ko be kali e do ko dum won torra
on utilise de
ngol ditana safaregi di gida gulu der kupirigi dido min gala group illa subana min ko jani himbe diidam fajon ibe domi ko diidan dan hokkata gan ewol nawdun duudal magifu saide wattama der machine yetama gina kando hite kuran haja hano jondi ewama hano nyawu pabbe en pali en non hiko nandini non non domin en tawra safaregi kewudi di munyata gulu ko buri bonde kan woni safareji kure den kan kay er goto yade didi futa wande kupir wadi di bonan
ils peuvent se gati
ko taw kecci ko gortode min goddon endan ko kuran on taji tawu fuddi bonde yande sappo go jamma woni ko kuran on taji na ko jonda ko warti min jey kero maji sako min pamano bonando o foti ba joni tawuji ko don di fundon no jofa jofa e gaddi facture nyande be mbiwe yobugi na jetati sagiti kasa be gaddi goddo be mbiwuji na jetati e kemi jetati e be beyda ceede yiten gen taja andi kay ni kay lataki feciere
amon tim
non wantir to endan ayardu konnan ni wadi ko watto jeddi jeddi ko kuran on walaano golla kuran on ko walaano hebbeedu konnan ngam groupe mabbe walaano golla dum wonno ko faware joni en latni sadorma sanne himbe wuro gon enda ko lati sadorma du sanne ni wonno ko fa hande bandi min tawato endan mita Abdoulaye Mahmoudou yahi yewti dowi e faware jondu hono Amiru mo to endan ayaru nan yewtere mabbe ko be kalti.
Il y a eu la panne une semaine après.
Kala bonol mun jeddire ni jelek lildi nyanyudo gam mojina dum to. Imo don mojina dum. De andaka de hantata. Der sadarma mawdo min goni. Gan der gulo go yago sedda do suma yere kam fuddata. Ti lumako fu darake. Gan dudal mabbe hite kuram e gollidirta. Hano jo en firgoji nyotobe e konandini. Ankay ni wura ayru fi lumako fu darake. Gan rafi hite kuram.
De l'existe.
Awana Amir lene to enda ayeru ciagal mundu bandimi o landake himbe ni jelek dum won hawji fi la courant to enda ngam batti o famtino o hebay fama nani faware jondu no tawadu kono har fi la ko narta habaruji din enda han hara jonde jam kany e potal hakkune himbe dum wada kana sukabe bibbe dilla wambe jodi bitonde agadez kany e himbe bibbe agadez e ko bibbe wurobe enda dum wanno to enda ni to latul bal inditango sidi mohammed le wur agadez gam batte wadde pamra e narra hakkun suka ben enda dum waddi ko faware jondu ko ndam bandi mi mbi teddo faande anisey karim kandu yey ton fottowi e batu onani yewtarno neldi gim pirte fulfulde
sukabe chapande jeegom e njoyobe duubi jeddi yaade sappo e joy jaabe le wurongo dilambe leede e filtobe duorde be kauti be nyami be latidi dubal nyaloma on fum cigili do ngal gollal ali wa mahorejo stade sidi mohammed hali dalila majum
c'est pour créer un cadre d'épanouissement
gam hedde nokku to yewtere waawi wadde hakkune sukabe bibbe dillo wambe latibe ka en ka anda der wurongo sele jodde ciu taama sukabe agadez be du kono bibbe wurobe nan andi wurngo no yaala no yiloto yidi fu yanga min gadi ni gam Allah e min kawrabe be tokkondira be narra be paama nees o enda illundu mabbe keba sabu hew mabbe fu buray dubi jeddiya dubi sappo e joyi
ak cette culture d'amour entre eux
dume woni ko sukabe dilambe leede be mili der o sigila Omar Camara bi leedi Guinée
elle est intéressant pour nous
wallahi dum weli min sanne dum walla min dukondan min nardi sanne min kokkondiri ba limoroji telephone chagal mo dukondan min jewtidi min pijidi min nyandi hunno ko no walla min keba min narra wod
comme eta daga des
to sukabe tawabe e jonde dam o sigila hunde non ko wodi sanne idum beyda du higiraku chaka mabbe Abdul Karim Madugu
a travers
do dum min kebi ngadi kawral min ngadi dukondan en dan hakkunde ami sabu min fu min sakirabe nino
son aussi nos frères
sigila o no hani teddi dede idum beyda du seare yade to dilambe leede ben
nan wontiri loore mawke ko ete car dum en nan jaade e soni trave wamba ya jahangal kay won ko kay en du kondan jabbita lawlu mu en tacca nonni dum du kondan ko watta million jeegom français fa won ko be teta der mobengel en dan teto bebbe du kondan wonna himbe nan yonno warbe do moteje nenene ka be bi am parenti loore ka en dan kay horme heba am kan du kondan ngorfama nenene kaji won du kondan ko wat yi sede no dum wadir o halani bandi min Musa Mamman
ina ko na da dare 23h ina na jana ce huta
faryande sappo ego gemma sai nanumi himbe no kuba no wi'a hite mido arti ko wurta der loreka jakai bandiji no golino fella be jotti be pukkili himbe be puddi ibe fuyo be jotti he am be piyam be bi mido wodi cede gimbe mi wala be nati der loreka be kebi cede lildade fu be jabi goto nigirumi no jogi malfa do poporoge didi kambe gari be jadi he cede dudde million joy he goddo do million goto do ujinagi herme goto ujinagi lasogi tati dun kambe tete
himbe samul duka gashinan am sama mutane
nene dum do wadana kilo chapande nay hakkunde mudi Agadez chagal mudum du gendarme mawdo gendarme rito en Agadez ko jama o wi goga non dum wadi jonno himbe wadobe bone on en dan dogi dilli yitak yawtare men pinno en kali hala hono filako narton budiji ko itte der galleji e ko wawi nafude yaade yeso leydi Niger do en ko wete dum ko burdude mudum fu njaarende kan tokkoto jonno nafirte labi tat dum wodi kam wonno yawtare men pinno hande ko fa hande biete do madan Bukar Kura Yagana o yewtani bandi en mbeta Alassane Kouzi Mohamed Dofio
mburiji ko itete der badeji no kulle no bawde nawtorede yaade yeso e waylede ministere hawjinde jaaye no walla wonbe no golla Dofi wonjitide dum no madame Bukar Kura Yagana horejo kawjido do filla lamgol der galluri on faminiri
des ordures qui sortent des ménages.
Deni tewama buriji juoji der paleji amin no der maji tasiri nemaji nyamte no boppe e ledaji jande e dereji. De der buruji amin tasiri kam buri hewugo burde leide keride. Ko watta hano pecce chapande joy enay do herme. Kan woni tasiri pecce didi do herme kan woni nyamdu boppe tedidi do joyi do herme kan do leda
la matière organique 5% pour la matière plastique et le reste
den buriji din do nanawterena
beni les sachets plastiques les
gens les transforment ho jama farbangere ledaji boppe tedidi no wayle wade hano pavé en dal en mabbe tedi go tagi din e ko nandini manaji jordi indo no gatte der sakuji idi jari han Nigeria en he Ghana en wade ko puji himbe na fortudi to he sezuji jodo tedi non do hara bi en ni ne magi di boppe tedi di kando der balek buri mun nonni no wa waylede wade hano birgi en ko angari
transformation des sachets plastiques
dum do toy dum juwani on
au niveau du ministère
minen farbangere ministère amini minen balla gam be gada golle baylon kulle de hano ONG ji e hawrindeji di fu minen balladi wakati jugo cile kewde do minen ballabe fara baylol majji kando minen tefanabe hano himbe ballobe e min golli ditta ben be ballabe be doytirabe der golleji mabbe di
dalla gestion durable des CDG
hano kondata filla kawjaki mburiji joppetedi no wodi labi tati dume woni labi tati din
and exercice
dini woni hano jom mi yehi lumo sai mi soda ko mi wawta gollidi hana mi soda fa hewa mi gollida gere no wadi fu ko hoddi dum mi woppandu ninonni ngada mundu hano mi sodi hano palel an deni mi andi mi nafortongel do yaade o yeso no handi wi eni ko mi hantiri e maggel tam woppungel deni mi do andi ba mi gollidangel yaago yeso
doit pas la jeter je dois la garder si je sais que j'aurai besoin de ça prochainement
do do habaruji me fulful tili joni asmana sena na siri wadde habaruji haa sankore assalamu alaikum balen to jamwaade
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum